uyalalela apha nangapha mina ngizwa mbo oje Yesu sengibathengi yezwa abadala nabancane bakhuluma ngo oje ngizwa ngo Jesu
Jesus, give some more chance.